Hollywood.
ZWAP exclusive.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Come up to the
beat. The GT Empire and the 4UP.
Cast beats on the 120.
ZWAP.com.
Iwe makineti, gatu finani mangala switi. Hey, mi fendela mwandiani, mwela tifine kokajani. Can you?
Iwe samane kwa kangala kuna. Iwe samane kuna.
Kalilia buwacha
Kuna
Una misa na kuna kano walwa watalalila ni
Kuna
Wababudia buwasu Uswa tumwa paka fye pungwe
Kuna Iwa sama na iwe Kuna
Nikuno tunwa na kusamuna Voga jema dajetesha kutumona Kuchila kumeko tusomona Kunwa na kwangala kero shitomona Na chifike shibelu shirika Tume tupeko potololika Tunwa bukali shitalalika Na kukasa na shipwala mika Tunwa paka na kuchesha makama kanga kudia bafitensha Unwa pashili kutusha salale posamu paka kupuisha mami Wisaka mana panundi na mani na mani Inelaba kulia wababutani Selabo bela kupafye bunani Tunwe tuye tuchite kuchiteni
Iwe makineti, gatu finani mangala switi Hey, mifendela mwandiani Wela tifine kokajani Can you?
Iwe samane kwa kangala kuna Iwe samane kuna
Tunwa paka lilia buwacha
Kuna
Una misa na kuna kano walwa watalalila ni
Kuna
Wababudia buwasu Uswa tunwa paka fye pungwe
Kuna Iwa sama na iwe Kuna
Mwaise ni vane Ivo kushana ni everyday Monday, Tuesday, Wednesday Tatule kapo hawe vane Mutima ni siriri Kanigwila mankala kapiriri Fendela baby iwe ni tibiri Supu ya mbuzi na shisha iliko Baby tombo Nako ya so otombo Akavala ma window sombo Life is precious ikombo Nalaba kanyampelele Kumuti mandeti kansengele Ine kumuzi mwandi singa bwelele Nizangala paka nijahile Iwe magineti Gatu finani mangala switi Hey, mifendela mwandiani Wela tifine kokajani
Can you? Iwe samane kwa kangala kuna Iwe samane kuna
Tunwa paka lilia buwacha
Kuna
Una misa na kuna kano walwa watalalila ni
Kuna
Wababudia buwasu Uswa tunwa paka fye pungwe
Kuna Iwa sama na iwe
Kuna 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 mama gelo usuma Chakuli ni kwini kuno bafuma Tunkupa tumba nishina lipuma Sipenda kwa tinebo na liguma
Na vena
Alefu kamune Mchilanga na fika goti nine Balefwa ya kunwa bapala mine Halo gelo shana tufula mine Shananga na fika mpenya na batenda Nga wanenga mamina baya tenda Nilunga luli mwale mayo penda Ngefyo lenwa finsha le mayo senda Madunwa pashiri chikonko Junta na miki sakoko Hale tupele kofoko Uleke tusamune poko
Iwe magineti Gatu finani mangala switi Baby fendela mwandiani Wela tifine kokajani
Can you? Iwe samane kwa kangala kuna Iwe samane kuna Kuna
Nikuno tuwa ikale kutumwa paka lilia buwacha
Kuna
Una misa na kuna kano walwa watalalila ni
Kuna
Wababudia buwasu Uswa tumwa paka fye pungwe
Kuna Iwe samane iwe
Nikuno
Kuna
Tuwa mipana chimbi
Amala ilai
Young
Mr. Tense
DJ Kandeki
DJ King Su
Man Stanley
Uncle Remo
Careless Discount A Chat
DJ Ansa
J Khalif
Avena DJ Khan DJ Joe Brown Five Omoyos
Big Mitch
DJ Joe Young
Ash Papi
Yamama Vida
Navada Monsabate Moko Neng Moko Neng Moko Neng Achan Yaika Dancers Aponami Moni Cast Beats Young
Cast Beats Only Yo. One
Ikata Fuck
At this one Fuck As we
ZWAP.com